DJShowster.com.
Can't excuse me on the beat.
Why? Sipi chitika, maybe tika kuke pa yisteni. Tika yende kwa kopala, tika kumani na kindeza. Olo sipaksi maini. Awa bebe laifi, bebe bapendeza. Awa bebe laifi, bebe bapendeza. Tenze na 4080, manje mwende ni omapsi. Kula pwela na dopoizi. Apa manje ni tanda na ke, bazitika ni no size. Apa manje ni phone na 5B. Tipe mpako formula, formula. Tapa pete wa kikbuga. Tipe mpako formula.
DJShowster.com.